Mungu wetu ni mwaminifu. Yuko nasi every day. Go!
Hallelujah.